ururka dhalinyarada koonfur galbeed iyo magaalada Baydhabo kulanka qabaday ururada dhaqdhaqaaqa waa arrimo bilaanta kaasay toran ku hadalay xoojinta iyo koran qaadawka walbarashada gabdho koonfur galbeed. Kulankii wali ballan qabaday qaybo shal duwan ee gabdho degmada Baydhabo wali banaan ku qayb galay bilaan aqoonyahanno ku shal dareeranka iskuulada ururada bulshada magaalada Baydhabo iyo ururada bilaanta dhaqdhaqaaqa walbarashada gabdho koonfur galbeed iyo marti sharaf kale. Haana kumide masuuliyiinta ku qayb galay kulanka iyo ku hadalay ahmiyadda iyo lata in wala bara gabdho
plan walbarti wali la eray bulsho walbarti wali onojee walan barsadaas daaw meel ha ka qoraya akhriisadaas meel eray nolle walbadan ku kordhii korta hartankii je aan fahaas nolltiidii aan fahaas awlaadtiidii aan fahaas dadkii je aan fahaas dawladtiidii aan fahaas langna ma ka fayl walbarasho laan
dhafayd badan aan neto walbarashada meel eray saadi walan baranay demin eta hadow onogshe hadii walbarashu sideer ma la xisaabta ma korto meel laakiin dhiki may ha baratay meel korto waaye bajahli awlaadiyanti walbaratan ma ka dhir galasnaad korto may banagaas eeto iyashan dayacmaayeen sidii ay walbarashu darada ay hanqaato ho laakiin eeto gabar wal ha baratay eeto bulshada anfacaas dad shee anfacaas hadu wala qabsadaas walay baratay ka shaqaysaas waalidintii anfacaas awlaadii hadu walbarashu bedeeran awlaadii anfacaas reer dhe anfacaas nafsadii anfacaas eedii eedana an ka faylato in
gudoor muhiim shay ku qaadaa ilaa haddii la kuroogo may boodeer muhiim ka digay ku qaadayaan ma tahay gabdhoogi waalidintii walaha bareen walaha bareen waalidintii walaha bareen hadii aan geek meereen waalidintii shalay warana bareen yoon geek abaal shoon gudaan
ma walba naray faaduma shirisaa adii fikir ahaankeen ku dhiibada doorkii hore horta may helaan antun gabdhe oo haddii meeruun isbisheeni walaa ana markaas aanan roogna ma malee unti la leen antun gabdhe antina la qoyt intima daasay isla helay oo kulmo ay ma helay jarna laakiin haddii meel walba gabdhanka baahdo nagta awan walba kuri haysto hadda oo qofkaasay qof meegada baa runta saaysay waliba aaminsanaanta gabar kastan yahay haysto oo kuma qanaay
gudoomiye hadalinyarada degmada Baydhabo Isaaq Xasan Maxamed Duceysan ee daad oo ku hadalay doorka bilaantii uu ku jiray walbarashada
dhalinyarada magaalada Baydhabo qaasatan gabdho yar yar leen qowada tawbar sare leen kaado aqoonti iyo tayo iyo khibrad iyo oo waan la dhiri geliyo gabdho yar yar inee wala bara mudnaan gaar ah la sii sim dareem kortan gabdho hor in gabdho aan anti ashar ka socday meel raay soo fadhi eeda meel raay gabdhoon walbadan aan falanqeyaan gabdhoon eeda fikradii oo meel raay iyo tayadii iyo qoonti oo in isdaafsadaan eedan kuma hasinin mahadbuleeran walaan jeedeena wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliin sare ee dawladda koonfur galbeed iyo ururka dhalinyarada koonfur galbeed iyo mashruuca bar ama baro oo runtii door saliime ku siyaayeen inay liin ololay walbarashada gabdho yar yar sisin boxing tin magaalada Baydhabo hadda roogna gabdho eeda waliin barahay geeki oo bilaan may waliin bar leh rajari ma laakiin geeg saddex bilaan mud walan baradaas iyo halkuri walan baradaas hadda isku mid ma laakiin hal gabar in shaqeysa ilanki shankuri in shaqeeyaan hadda isku mid ma halkaas gabar wala ku naxris badanta dhowr qof magale
mashruuca bar ama baroya iyo waliba maalgeliyay ururka dhalinyarada koonfur galbeed Soomaali ee SWSYC si aqoontii kor lanka qaada walbarashada bilaanta.